ise ya buru gihe.
Yeah. tuja sayo wonya Ye jangu sofura tongo
Yeke kuja nipasa
Kwewe kujutumoleza Kwe kujituseri Ewe kudanga lamba vizeseri Achafuka ye
Achafuka mza uwa
Akatoza ya wone
Kwa hili wanza na uwa
Aswani mtango muzunguli Oji ala tela kile Achafuka ye
Achafuka mza uwa Achafuka nguza buo
Akatoza ya one
Mawaili wanza nao
Aswani mtango muzunguli Oji ala tela kile Achafuka
Achafuka nguza buo
Akatoza ya one
Mawaili wadungane
Aswani mtango muzunguli Oji ala tela kile
Halo, halo Yezinu ziono nda obingala waro rameli Hehe, badi obe, haya.